¡Ay, Malé!
¡Ay, Malé!
Astore workshop tsopano akupatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi likuchokera ku European Union ndikuboma la dziko la Germany. Kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili ngati ma project ya Afikepo net. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino nsukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shini, munduna wazama punzi.
Muma imba nyimbo za anja nzatu. Okay, standard one, tuombe manja kamozi. Haa, kamozi. Aliyesi aomba manja, maninga landika asi ya, get? Standard one, muimba kamozi. Standard two, kawiri. Standard three, katatu. Standard four, kafolo. Standard five, kafai. Standard six, kafiku. Standard seven. Okay. All right, standard one manja. Ndeti kama imba. Nizichula gulu laza kuja. Tamfana? Popanga club, eh? Machi sanzo, nyemba. Nde aliyesa zichula chake. Tamfana? Nde zizingo tani? Zizingo lowele lana. Tamfana? All right, tukuyamba atu. One, two, three, go!
Sanyamba! 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 Sanyamba!
Amene yudu ndizi chunga, amkozi. Amene kucheza ndiana, leno alikumkota kota, kuchinkuti primary school. Ine ndi Jacqueline Zulu anazo. Pamaki na pale A-class chinere. Ndipo lelo, tukufuna kudziwa magulaza kuja. Komanso tu ena sabala lata, amu nayanka funso. Lelo mungu inansalu ya Afikepo. Mwona ngati nkamba gama? Iya, si zinali nchedzelo. Zinali zoona. Ena amene muna gwira mkayo. Osa dam kawa. Tifunsaso funso lelo. Amene munga yanke buino. Mupe zilapo somu ayo zapata ya nusalu. E yero dimene ni machitina mprogramu imene ya Afikepo. Anko zi.
Dato, osa kumira nazulu. Omfela ndukantile ni mprogramu ya Afikepo. Maka maka kuna ku KK kumkota kota. Lelo tili ku chinkuti. Ya Chinkuti. Ngumene tili lero program ya Afikepo tikati kuchesa ndi ana school yapa Chinkuti Full Primary School. Ana amenewa ndithu asonkhana akukonzekera kuti apange quiz. Ana standard 5 komanso ana standard 6 amenewa akhala akupanga mpikisano. Kamera kuti quiz tizifunsa mafunso iwo kumayankha. Mafunso alikulu ndiyona kuti kodi magulu sikisa azakudya ndiyati. Nanga zitsanzo zake ndizeti. Ndiyendo kukhulupirira kuti ku Blantyre na mwino Ruth Morahara na yeso ali ready pano utati tandize fuka mwina pazi klama fusoena uti zipa nga cross check kutikodifa ya nkulimene ndolondo la ngati zuka ikita atipatse so upungu mwina ndingo peleka mwoni choyamba Ruth Morahara ukundiva
ndukumva nanko zi
mulibwa anji Ruth
tiribino kaya nanko zi kumene
ino tiribino mwoni tuwa chokela kuno kukota kuota uchenkuti
zika mwambiri
Chabu ino, ndiye, iya, itikari remote zibano. Ndibwe lanso kata wikenda, tukufuna utitu unigire nkani ya zaku ujesa makulusigisi. Mprogram ya atu ya Afikepo.
Ana Afikepo. Ana Afikepo.
Ana wako nsegela ina ditamangire pansika. Pafubi kwa mbili ndipa mene pali skulu paliso kansika kikangono. Ndiye tukufuna ticheza menepo. Cholinga changa nchoti ndi ungu funa kudziwa. Kodi makolo. Kapena antu amene amapanga malonda amene amagulitsa zakudya pamsika amadziwa kuti zakudya zimene tikugulitsa ndi zamagulu ati tingocheza pamsika
pamudzivano pali ana mafumu amawa madoto atola nkhani ya kunzitsi chuma cha tumbiri yatu
inu madziwa kuti magulu azakudya alipo angati
sikisi
Alipo sigese? Ah, mna dzivira ku?
Kusukulu.
Solo tanduze niko magula aza kudya amene ali pano. No, kasimwe na kuti sigese. Tomato ali mgulu lanji.
La magazi.
Chabino? Izi ndiya?
Nsomba.
Nsomba zanji?
Katungulu.
Katungulu? Nsomba za katungulu zili mgulu lanji.
Zopangisa thuyu. Kulemere satubi.
Kulemere satubi?
Yeah.
Oho. Zone nebeta? Ino. Mungula kwita mzani. Nanga izindija?
Nsomba?
Nsomba zanji zizi.
Katungurusu.
Ah.
Mi azua.
Oh.
Yeah.
Chabuyeni. Oh, so izi zomi tatubi. Chabuyeni. Zija, what is that? Is Nelija?
Masamba.
Masamba anji?
Ampiru.
Mpiru. Mpiru wa mgula anji la, la zaguja. Pama gulusiki sibaji.
Onene pesa tuvira mtu. Uga magia usamepile kwa mbiri. Zungu odipa mwono.
Onje za magazi.
Magazi.
Oh, kuonje za magazi?
Ya.
Oh. I see we kumayanka kwa mbiri ndukubwela kumwe. Zina ndanase?
Andrew Nkoswe.
Andrew Nkoswe.
Yeah.
Oh. Yeah. Iwe ukutani pansika ba?
Panopa nangubweza zimbe zilubwisa bazi.
Okay.
Yeah.
Tanduze Andrew Nkoswe. Kuti nzimbe zili muguluri tiraza kujaza magulusigis.
Zimbe ili mugulu lopa sampavu.
Lopa sampavu.
Yeah.
Okay.
Yeah.
Chabini. Basi mwa ukulisa nzimbe basi.
Ai ndazo nasonima pangumba ngandazo zinaka nkhosa nyo pezeka ndimatani ndimapha ndese madangira kuti mwina ndiguziya kokena kake ndikokele ndi anthu amaona ngati mukupheka mochana ana sikula ambira kabwera ama ndigwesha chimu mukhati ndani kokeka chikasembo zikateni kwacha ezikunde fa kwacha ndeni kapanga ndo katatu makauti ndrama uchirukirapo anga khezo somba ni mathaso kode kuno
mhm
yeah
sino nyama ukamagulisa nyama ndikuti ukugulitsa gulu la njera zakudya
Apolama proteins.
Ama proteins.
Yeah.
Okay. Chabina. Yeah, ina tunda togoza Andrew Nkoswe kunena kutita chizirana pano. Chechikuru tumafuna kudziwa kodi pansika pano. Pali zakudya za magulu ati. Kodi anthu amene akugula zakudya pa pamsika pano. Akugula zakudya za magulu okwanira muno mwino sikisi. Ndiye taona magulu amene ali pansika pano. Tatogoza kwambiri.
Takunya dilani
kamba. Kwambiri. Cholinga chochezera pansika ndi anthu amene akugulitsa malonda osiyana siyana ndichinali chonena kuti tingodziwa kuti makolo komanso anthu amene amagulitsa malonda pamsika amadziwa kuti zakudya zimene akugulitsazi zili ndi magulu anji azakudya kapena zili mmagulu anji azakudya zili ndi phindu lanji pathanzi la anthu amene akugula kapena kuthanzira ana a school a primary ya ndiye tamvatu amai komanso anzawo ndi anthu ena pansika pa akutiuza ku magulu Komano magulu amena kuchiridwa papawa ena sio londola iya. Mwachitsanzo gulu la magasi, kapena la magasi, kapena lonje sira magasi. sio londola iya. Ndi mukale pompo kuti timve kuti kodi magulu sikisiwa ndirati. Ya, takala ni pompo ndithu magulu sikisiwa achulidwa pano lero. Ashinticha Tatie ni tibwelele kusukulu. Ya.
Ya, panopa ndiye marogatu ya mema guwazi.
Chabu ino. Yeah. Sono wa shi mtichi. Ine ndi kufuse ni pangono.
Yeah.
Mwanfa ma guwaza kuja ama chuli dwa hapa.
Mm.
Andiha nkabuli mwine utisikisi.
Kuna kuliabwelese mwine.
Maona.
Na wame. Kwa ufunga kuli mwina. Yuhu ajita isa stais.
Kwa
pozitsi njitu.
Sopano, Ntofuni kila bwanji kuti anthu amene akugulisa zakudya pansika azidziwa magulu azakudya. Ntofuni kila bwa.
Ntofunika chifukwa zoti anthu akamagula pachi. Ndikuti ogulisa jali ese azidziwa kuti pano pakati pano ogulisa mtundu wakuti, gulu lakuti, gulu lakuti. Ndipo pakati pano kuno kwathu kuno ndikuti yali eseyo azitha kukwanirisa kugulwa kudya zinthu za magulu sex. Zeta.
Chabwe.
Yetu.
Ai inendafwa naona kuti zipatso palibe.
Ehe.
Mafuta palibe.
Palibe. Ngakale nita anati somba somba jani gura nyama.
Eh zona.
Zipatso chabwe ka tomato yo kuma. Ehe. Ucheni sonpiru na ni ai guruze kuma zama samba zime.
Eh.
Eh. Yetu.
If I'm not so well, some magazine.
I was well, some magazine. They would be sounds of an ingredient. Gula can eat it. Devogari Panova, Tikta, Mapuza, Vanaja, Razita, that's
Gakari Mako,
Nakamakola,
Gula,
eh,
Gula,
eh.
Commasso Massaway, right?
Yeah.
Attendees the last as many as
eh, eh.
Would you wear and do such a sewero? Gatiba, trading. Before I do that, I'm going
to go to the wafike po.
Tiri pa Chinkuti School, kodi Chinkuti School ili kuzoni anje?
Kanyenda
zone. Ndipo kuno tapisa ana amene amaweruka ndetangodiyai musaweruke kaita kani pomwepa ine ndizichunga program yake afikepo sono pano tifuna kuti ngopanga quiz ya nsanga ana ukambira tamakambira nani ya ana ukambira ana kukwizana apa pali standard chani pacha standard 6 woye
woye
akuchinyani tu
hai zeli
sa kuchinyana si
oh
chawi ndi afunse sona onse. Mukonzeka?
Hey.
Quiz itega?
Hey.
Mwa bita a 6 siwa? Kodi na 6 sa 5?
A 5.
Mukwawo pa 6?
Hai.
Si mukwawo pa?
Hey.
Ndiye konzekani. Tifuna tifa kodi zakudya sa magulu 6 si. Aha, magulu ake ndiati. Komanso nanga zakudya zimene zisanzo zake ndizizi.
Standard 5 and 6 basukulu ya Chinkuti Primary kukanyenda zone ku KK nkota kota akukonzekera quiz tawamveni pali roda banda pamenepo ndazinzi
zake sasenyana ndo ngasiri wacha ale sakumbira cha tinanaka ali nyamelede nikankala dilede ya izi vele ni zona
roda makonzeka. Okay.
Uncle Z, tatia ni nayo ni quiz kumeneko.
Pana tufuna kuti tiyampe quiz. Quiz ya tuyenda motani. Ana a standard 5, asanka owa imelira 6. Komanso ana a standard 6, asanka owa imelira 6. Amene wandone na utino, aliense wasanka gulu limozi, wama gulu 6 asakuja. Ndiye aliense atichula gulu limozi menu wasanka, ndikupeleka chitsanzo chimodzi basi chamba tidziwa kuti kodi class imeneyi amene akuyimirira quiz yathu ndani ndani 1 2 3 4 5 6 good tiyambe dzina
Grace Kanewa Justina Frank
Irene Dewe
Sandris Guliar
Martin Josie
Ian John
manja mwa standard 5. Alright, tuone standard 6 amene akuyimirira standard 6
Maria Manuel
Shira Jale
Roda Banda.
Hello, Bergamon.
Yes, I'll meet you. Edwin also.
Manja Masternard! Six! All right. Dear to Funa Team Festivano, kuchokera ku standard 5. Muntu oyamba amena kuyimira standard 5 abwere atuze. Okay, iwe kani ni pano ndiya zakudya za magulu 6. Tifuna tidziwe kodi zakudya za magulu 6, magulu 6 amena ndo yati nanga zisanzo zake ndiziti. So pano tiyambe amenepa. Tatuzeni gulo yamba
vegetables.
Vegetables. Banji tichule mchichewa. Ante?
Eh.
Eh. Si inu makonzeka mchingalazi? Mchichewa? Eh, ndenda chula mchichewa. Gulo yamba
lazama samba
chitanzo
ngwani
wakonza manja make bwelela. Okay, ndikati manja make manja tizomba kangati
kamonzi
manja make standard
6.
Okay, tatuze gulu
la nyemba. Gulu la nyemba
akuti gulu la nyemba liliko. Okay, chitanzo
nandolo.
Nandolo. Wakonza?
Hey!
Manja mwake? Alright. Wina? Okay. Tatuze gulu?
La mafura.
Gulu la mafuta iliko?
Hey!
Chitanzo?
Sawa.
Nsawa zona?
Hey!
Manja mwake? Number 3. Kodu utapanganga?
Awili.
Awili? Uwe washitatu?
Awili.
Uwe chwili? Ii, timu idakarika. Okay. Tie, gulu?
Lazama samba.
Lazama samba. Chitanzo?
Mpiru.
Mpiru wakonza?
Hey!
Manja mwake? Standard 6 itu. Ino 5 msamali. Okay, stand 5. Next. Gulu?
Zanyama.
Gulu zanyama liliko?
Hey!
Chitanzo?
Mbuzi.
Mbuzi ndizona?
Hey!
Manja mwake? Right. Muma imba nyimbo zanja nzati.
tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi Astore Workshop ku Blantyre. Tandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imene kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wazama punziro.
Tigawe nsalu za Afikepo tsopano. Ankozi. Ayi mafuna abwino zabwino zonse kwa inu amene mwapata nsalu lero. Enanu, ngati mwona ngati ndi ntchedzero zimenezo mwazikhulupirira nokha anzanu ayambapo kuwina. Inuyo ndithu simuli kutali. Mphumi tusidziwika. Ndefunso lathu la lero, tikufuna mutchule ku magulu 6 azakudya. Simple. Pampunga magulu 6 azakudya ndiyati, tatiuzeni. Gulu 1 mpaka na 6. Tiyankhani kulemba SMS pa 0884-857-001 0884-857-001. Kapena soto mutha kutumiza yankhulanu pa WhatsApp pa nambala iyi 0995-517-930 0995-517-930. Nsalu zidakalipo kutapa kutaya. Anasikulu nuso makope pajalipo. Mwina mphumi ndiyanu. Ankozi, pitirizani ukwizi kumeneko.
Next. Gulu.
Laza mafuta.
Mafuta. Chisanzo.
Sinjiro.
Sinjiro. Wamvera. Munauza makale? Andipase ni chisanzo jina. Kamila nani mwajangu? 20 seconds. Kamila nani? Tufuna standard 6. Isapeleke ya nkote ya pelekedwa kale ya. Ndiye atuuze rukodi chapezeka atabwera ndiye utuuze chisanzo cha gula la mafuta
mpenda dzuwa
zona mwanga mokaikiratu alright manyamake standard 5 gulu
lazipatso
gulu lazipatso liliko at chisanzo
mangos mango
Mango ni zona. Manja mwake. Right. Ukumapanga atatu? Okay. Roda banda.
Wazanyama.
Zanyama. Chisanzo.
Kuku.
Chicken. Okokoza. Manja mwake. Standard 5.
Lazo kurita.
Gula zo kurita liliko? Chisanzo.
Tosh.
tochi aponzitsi ashini mwana atu stand 5 akupereka chisanzo cha zakudya zokhutitsa ndi akuti tochi wakonza
apopo wakonza chifukwa tochi ndi maguru awiri ya akaphika zosapsa ndekuti ndizokhutitsa koma zokupsha zijazi ndekuti ziligululina koma popo ndithu wakonza
zakupsha ziguluranji
zakupsha ndekuti liligulula zipatso
zipatso chabwino ayi wakonza manja mwake ukumwankhanga
5
kwa sala mmodzi ndi ukonzeke kuti wasalawe alright chokapalo dati ndani sepano gulu
la zipatso
zipatso chisanzo
gwafa
gwafa wakonza manja mwake the last one ku standard 5 womaliza sopano mu standard 5 gulu
zanyemba
zanyemba chabwino iliko gulu la zanyemba okay chitanzo
kobwe
kobwe wakonza manja mwake right kwa salamodzu okay gulu
zokhutitsa
zokhutitsa chitanzo
msima
msima wakonza manja mwake alright ndi kuthokozeni kwambiri nonse amene mwapanga nawo mwayankha bwino kwambiri school ya Chinkhuti ya kuno ku keke ndi mwachangu kwambiri Ruth Mula Hara namwino amene amatithandiza program pano wakonzeka tatiwunikire bwinobwino Ruth magulu a zakudya 6 ndi zitsanzo zake komanso kuti kodi magulu amenewa amagwira ntchito yanji mthupi sichoncho Ruth
zoonadi zakudyazo zilipo magulu 6 zinagawidwa mmagulu 6 gulu loyamba ndi zakudya zomwe zili zokhutisa gulu lachiwiri zakudya zomwe zili mgulu la zipatso gulu lachitatu ndi zakudya zomwe zili gulu la masamba lachinayi ndi zakudya zomwe zili mgulu la nyemba lachisanu ndi zakudya zomwe zili mgulu la zanyama komanso lachisanu ndi chimodzi lomwe lili la number 6 zakudya zochokera mgulu la mafuta ndi mmagulu osewa pali zisanzo zosiyanasiyana zomwe zinayikidwa zinagawidwa mmagulu amenewa kutengeranso ndi zomwe zimapezeka mmadera mwathumu pa zakudya zokhutitsa tili ndi zitsanzo ngati chinangwa msima yomwe imachokera kuchimanga tiliso ndi mbatata kaya munthu ukadya phala ndikuti wadya chakudya chokhutitsa kuonjezeraponso nthochi yomwe ija imakhala ya green yomwe tachita kuyiphika tikayiphika nthochi imeneyi imakhala mugulu la zokhutitsa gulu lachiwiri lomwe ndafotokoza la zipatso muli zipatso zosiyanasiyana zomwe tingapereke zisanzo zake pali nthochi yomwe ili yokupsa magwafa maorenji manachesi amenewo ali mugulu la zipatso gulu lachitatu lomwe nafotokoza lija la masamba zakudya zochokera mu masamba zisanzo zomwe tingapereke ndi zisanzo monga chisoso mpiru repu paliso chinese mwamuna ali gone bonongwe zosezo zikupezeka muzakudya za gulu la masamba gulu la nyemba mugulu la nyemba muliso zokudya zosiyanasiyana zisanzo zake tingapereke kuti nyemba zenizeni zomwe timazidziwazi zili mugulu la nyemba na ndolo kobwe amenewo ali mugulu la nyemba nzama zimenezonso zili mugulu la nyemba kubwera muzakudya za nyama mugulu la zakudya za nyama muli zitsanzo ngati nyama yenene ya nkhuku mbalame usipa matemba nsomba tikadya zakudya ngati zimenezo zitithandiziranso kupeza timichere tofunika tomwe timapezeka muzakudya za mugulu la nyama kuonjezera pameneponso timatha kupeza zakudya zinochokera muzinthu zotizungulira kumamidzi kwathu ngati zitete zimenezonso zili mugulu la zakudya za nyama komanso gulu lomalizira la nambala 6 lomwe lili gulu la zakudya za mafuta. Limenelo tikhoza kuika apo zakudya za mafuta ngati mafuta enene amene ali mafuta opikira. Tukwaikaso mugulu la za mafuta. Mtedza tuwikaso mugulu limeneli, mpenda dzuwa tukumwikaso mugulu limeneli, kokonati ameneyonso tukumwika mugulu la nambala la zakudya za mafuta. Ndeti kati tuonetsetse zakudya za magulu 6 zitsanzo zake zilipo zambiri mbiri. Ndiyana inu mukafuna kuti mudziwe za zakudya zina zonjezera zomwe tachulaze zitsanzo zina, muafuse ashiniti chanu kuti akuthandizeni kuti muzindikire onena kuti zakudya iziso zili mugulu liti. Ndiye afuseni ashiniti cha kuti akuthandizeni kudziwa zitsanzo zina za zakudya za magulu 6 apa tangoperekako zochepa zokha.
Ndiye timalizitse pano ndifunso chifukwa ina nkumati yayi kuyambira sitinamve iyayi mwayi woti muwine ife ndetu kupereka tikuti kodi magulu 6 azakudya ndiyati pampungatu. Tiyankheni polemba SMS pa 0884 857 001 0884 857 001. Muthanso tikutiyankha kudzera pa WhatsApp pa nambala iyi 0995 517 930 0995 517 930. Mu program ya lero munali ndine ana Zulu Jacqueline Zulu, pamakina pali A Class Generic, ndipo zichunga ndiye Nkozi.
Tiko sula ana ukondo umoyo tanzi la bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti tiwatangize anao.
Anawafikepo.